Nas Music.
This is for you, my number one, all over the world. Mada. Mambo bam bam, napenda tabasam, penzi lako tam, see you bubble gum. Kila time, unanipa ham, mambo ni matam, shala ka moon, shala ka star. Kila dakika, kila saa, unanipa raha, penzi lako star. Kweli unanifaa, kwenye shida, kwenye raha, we ni namba moja, vijeje watangoja. Niwe fresh, niwe te, mambo yekete, unafuto wa peke, ili sipote, nikikosa nisame. Ma,
oh my darling baby, mira kupenda sana
lady.
Oh my darling baby, ona umisa sana
lady.
Oh my darling baby, mira kupenda sana
lady.
Oh my darling baby, ona umisa sana
lady.
Nimyanga radio, mwano busa noturo, mira kupenda wezio. Ona umisa kwa nani, umbuga nga kagali, baby wange sikali. Kankole, kamfube, kankuwe, evi kutanyusa mkwa nobiye. Panti mabaleke bakute, abu ya fe mkwa nekule. Oh my darling baby, mina kupenda sana. Oh my darling baby, ona umisa sana. Kupenda sana
lady.
Oh my darling baby, ona umiza sana
lady.
Kumbuka TBT, ile misele, pindi upo shule, sniper na mishale. Sipo kama wale, wale wale. Yeah, buge la toto, unanipa sila, kulisa kagoto. Milima na mabonde, tumevuka chenga moto. Mapenzi ya kitoto, mapenzi yenye ndoto. Kwenye baridi, waridi ni pejoto. Mambo ya komoto, pause kwenye foto. Mini kulo weni doto. Twende nguru doto, mama watoto. Wana kuita wifi, hawa kuiti dem. Wana kuita shem, sifa kem kem. Embe dodo, bonge la modo. Pause na mikogo, daily na mitoko. Na kupenda sana, weni namba moko. Sina nyumba ndogo.
Oh my darling baby, mina kupenda sana
lady.
Oh my darling baby,